yo no miras esa pila.
Amandla ngoba kunenginanga emhlabeni inesipho kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngenze ngoba kunamasho bathi khona nempathe swele nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami lweli phupho lami nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami iphupho lami In Spanish sound, get to one in Spanish sound, get to one in